iyada maxaan saadaalka buuraha ka badno kateerna wareeqay qaye sidii leen kuur gala faday ciidamada gaarka ee bulshada gaarka ee howlgalada iyo kuwadan deegaanada leen la dhiri geliyay faday intaasanka muhiimsanayd
waliba nima qale in dhinigii waliba maamulka degmada buuraha kaba iyo waliba ciidamada khilaafa shar galay arimoogaas wala ku jira wasir
taas aad ii sheegay ay tahay adiga ka warsaday wala nooga maaya
safarka ay ki weheli
safarka wali ni weheliye talyaalka ciidamada ee aan leeyahay ka soo meelo wali aan ku ogmay sidii leen kuur galay fadhi dhamaan ciidamada leen kuur galay fadhi oo loo yeeweydan leen kama hadlaga fadhi dagaalada cadawga iyo kala jaraama leefii kordhii fadhi shaanad waliyo umbaahniga leendeer si fadhi muhiimada aan taa tahay
waa yahay mudane wasiir kulumaysan la qaadatay maamulka degmada iyo waliba saraakiil ciidamada ee AMISOM iyo Hanko Koonfur Galbeed baa diiran waliyaabo isan kuwada hadalayn mayay
dalka dibaati ku jirta nimanka cadawga ahay ogow saahay nafla caariga ahay dalka dibaati ah si dalka nimankaas lagu ku tirtir fadhi muhiimada kuwiga insha Allah ta'ala wali rajeena dadka Soomaaliyeed oo dhamaan inay kuwada shaqeeyaan xaaladaas asiina wala si ku codsadaan dhamaanteen maadaama asiga tin baahda saxaafadda inay ku shaqeeyaan si cadawga la kala tirtir fadhi asiin ku gabana insha Allah dadka Soomaaliyeed oo wali la nacaday wal meel wala ku jeeshado
mudane wasiir jidka dheer ee hareeriyo magaalada Baydhab iyo degmada Buurha Kabo oo isan ka socdaa leen xaaladda amaan ee jidkaas ahay
yadoo ma asanta dalka xaaladdiisa siin ku wargartaan laakiin Koonfur Galbeed dhamaan jeeda aan fayleey insha Allah ta'ala wali rajeynay in shii xagga go'n rajeyn oo balan
wali beeta wasiirki hubka dhigista iyo dhaqan celinta tababarada maleeshiyaadka maamulka Koonfur Galbeed guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed mas'uul ka saaran dhinigii waliba howlgalada markii la fiiriyay mudane wasiir marka su'aal aan ku weydiyo oo ku basan dhinigii safarka kii ka yee jirta magaalada xudur deegaano hooskooyo waliba la sheegay in yooha ku beegan ciidamadii maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba haani AMISOM ujeedada yooha ku beegmayay
idan maasanta sida aad horan sheegtay ciidamada AMISOM wada jiraan meelo badan oo ku baxayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya aan Koonfur Galbeed iyo kala wareegan deegaanka go'fudud horan ku baxay moqta aadan wala kisugun ciidamada booliska gaarka insha Allah wala rajeyna meel Allah meel ciidamada AMISOM iyo ku baxay inay wala wareegan ciidamada xoogga dalka aan Koonfur Galbeed
qorshaha guud ee ciidanka may ay marka
dhammaan ciidamada tababarada ku baxay aan dawladda federaalka aan Soomaaliya inay la wareegan meelo AMISOM iyo kubati ciidamada AMISOMna wareeg talaabo ka qaadan doonana meelo fog fog ay cadaw ku sii sugan yahay insha Allah ta'ala sidii hawlgalka ka qabada fadhiina dareeraan
ciidamada wali bajara in meel ka aruuriyahay oo awdiin la ciidamada dhammaan markaas Koonfur Galbeed kuwada tirsan in iska jeeyahay ujeedka ciidamadaas ma yeey
ciidamada asintinga ma faahfaahin badan telefishin ay ku kubiin ma falaano xaaladda ciidamadaas leen aruuriyahay ciidamo qorsheysan oo insha Allah ta'ala waan leen aruuriyahay in si aragga doontaan kulko dhow
gabagabadii baaqi uu ka daraasa ee dhinigii amaanka ka idinmayay mudane
maxay baaqan ee dhammaan dadka Soomaaliyeed inay kalyaan isku xidhan isagna naftin in amaanka ku shaqeeyaan asiga ka baaqan insha Allah
ida maasiin
adeen mudane